Stuntmasters. Stuntmasters. Stuntmasters.
Kumekucha na pita mama ngina nasikia chukua baada ya mda na unademu wakishua
expensive fender looking utadhani ametua
wacha ni kwambie
dem
alikuwa ameva
a black stretcher
a blue silky top
and a pair of black sketchers
an african queen
a rare kind of species none of you has ever seen
ako masava jina ni Mustafa no need for you to worry we can keep it under cover for real never mind about your current lover karibu pita ndani alafu ndo utadiscover karibu pita ndani alafu ndo utadiscover karibu pita ndani alafu ndo utadiscover Mona Lisa navyo tingisha
Tingisha
Mimi nimebaki nimejazika
Jazika
Wasee kila siku wanauliza
Uliza
Na wazani nilifanya mpaka kajipa Chaki Mona Lisa navyo tingisha
Tingisha
Mimi nimebaki nimejazika
Jazika
Wasee kila siku wanauliza
Uliza
Na wazani nilifanya mpaka kajipa
Savez-vous parler français? Mikasa, sukasa, mbona unakaza mara ya kwanza
Nikupeleke Casablanca
Mombasa, rosta, salsa, come to Makasa
Sasa ni mavolcha
Ngoja, jua hautasafa, siwezi kukuchapa na tena nime apa
Ni wewe ndo nataka,
wengine misitaki
Kwani magonjwa ni mengi
So wacha nikupe raha, mtoto wa kikenya Mi nisha sema, wacha nikupe raha, mtoto wa kikenya Nisha sema
Chaki Mona Lisa navyo tingisha
Tingisha
Mimi nimebaki nimejazika
Jazika
Wasee kila siku wanauliza
Uliza
Na wazani nilifanya mpaka kajipa Chaki Mona Lisa navyo tingisha
Tingisha
Mimi nimebaki nimejazika
Jazika
Wasee kila siku wanauliza
Uliza
Na wazani nilifanya mpaka kajipa
Stuntmasters Stuntmasters Stuntmasters
Sema ooh baby boo Nisho kile kitu nitadu Nakona penda nasty basi Sema ooh boo Nisho kile kitu nitadu Nakona penda nasty basi Sema ooh baby boo Nisho kile kitu nitadu Nakona penda nasty basi Sema ooh
Savez-vous parler français Mikasa sukasa mbona unakaza Mara ya kwanza
Nikupeleke Casablanca
Mombasa rosta salsa Come to Makasa
Komasava Jina ni Mustafa No need for you to worry We can keep it under cover For real never mind About your current lover Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover Chaki Mona Lisa navyo tingisha
Tingisha
Mimi nimebaki nimejazika
Jazika
Wasee kila siku wanauliza
Uliza
Na wazani nilifanya mpaka kajipa Mona Lisa navyo tingisha
Tingisha
Mimi nimebaki nimejazika
Jazika
Wasee kila siku wanauliza
Uliza
Na wazani nilifanya mpaka kajipa Chaki Mona Lisa navyo tingisha
Tingisha
Mimi nimebaki nimejazika
Jazika
Wasee kila siku wanauliza
Uliza
Na wazani nilifanya mpaka kajipa Chaki Mona Lisa navyo tingisha
Tingisha
Mimi nimebaki nimejazika
Jazika
Wasee kila siku wanauliza
Uliza
Na wazani nilifanya